tukutane Snapchat tutupiane mapi. Life is not a better nigga more than me. My fans wengi kama juke sote hawasiki. Ukini disi siku disi kwanza siku wa DC. Tafsiri ya maisha kupigia picha na shida. Malengo kikatika kuunganika tena shida. Matozo wanajivisha ulimbu keni kwa madada. Mateja wanasema wame miss kulangada. Popoto lipo Mungu weni bless. Unondoe kwenye hizi stress. Najua kuna wengi unani dis. Nyuma yuko huyu hibilis. Natoka mwe town ya Swag City. Mtoto wa kitapo pote ni to Swag City. Nasikia upper town usadiri. Aweze kufanjaka umejawa na akiri. Kuna wapenzi, wengi wa shenzi. Wapenda keshi, mitoko ikendi kudrive benzi. Take care mpenda bata kita kibadi. Squeeze mpaka maadem wanataka wakabe. Yeah.
I represent Mwe Town. Haters, we go hide it. I represent Mwe Town. Haters, we go hide it. I represent Mwe Town. Haters, we go hide it.
Kichwani nina dream ya kuwa Justin Bieber. Wanangu wa kitaa wana dream kwa madiba. Ukihishi kwenye njaa usaa unakupa visa. Unahishi kwenye baa unaraa unakula pizza. Naomi Dioko maliza nikupe chako. Na chako kisha maliza usitamani cha mwenzako. Mwenzako kio naingiza humiza kichwa kuingiza. Hingiza mikwanja pesa. Utumkele kini kiss na his language barrier. Na chizika kichizi na cheese na himararia. Na run Mwe Town TZ na kila area. Na bikili higema damn mini Maria. Ukiwa na deal njo, issue ni kumake though. Maisha ni safari, msafiri ni mebeba beba roll. Naishi bungalow, gomfi sina panga blow. Mekaria mic, niggas ya kalia call. Popoto lipo Mungu weni bless. Unondoe kwenye hizi stress. Najua kuna wengi unani dis. Nyuma yuko huyu hibilis. Natoka mwe town ya Swag City. Mtoto wa kitapo pote ni to Swag City. Nasikia upper town usadiri. Aweze kufanjaka umejawa na akiri. Kuna wapenzi, wengi wa shenzi. Wapenda keshi, mitoko ikendi kudrive benzi. Take care mpenda bata kita kibadi. Squeeze mpaka maadem wanataka wakabe. Yeah.
I represent Mwe Town. Haters, we go hide it. I represent Mwe Town. Haters, we go hide it. I represent Mwe Town. Haters, we go hide it.